Jeremiah 25 verse 1. Izwi lafika kuJeremiya ngabantu bonke bakwaJuda ngonyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda ongunyaka wokuqala kaNebukadinezari inkosi yaseBhabhele. Verse 2. Alikhuluma uJeremiya umprofeti kubo bonke abantu bakwaJuda nakubo bonke abakhileyo eJerusalema ethi. Verse 3. Kusukela enyakeni weshumi nantathu kaJosiya indodana kaAmoni inkosi yakwaJuda kuze kube namuhla le minyaka engamashumi amabili nantathu izwi kaJehova lifikile kimi ngalikhuluma ngilisho kini njalo njalo kepha kanililalelanga. Verse 4. UJehova uthumile kini zonke izinceku zakhe abaprofethi ebathuma njalo njalo kepha nilalelanga anibekanga indlebe okubanizwe. Verse 5. Lapho kwathi ake nibuye kube yilona lo endleleni yakhe embi nasebubini bezenzo zenu nihlale ezweni uJehova linike nina nawoyihlo kusukela phakade kuze kube phakade. Verse 6. Ningalandeli abanye onkulunkulu kubani bakhonze nikhuleke kubo ningacunuli ngemsebenzi ezandla zenu khona angiyukunenzela okubi. Verse 7. Kepha ningilalelanga usho uJehova naze nangicunula ngemsebenzi ezandla zenu kwaba kubi kini. Verse 8. Ngalokho usho kanje uJehova Sebaoth uthi ngenxa kuba ningawalalelanga amazwi ami. Verse 9. Bheka ngiyakuthumela ngilande yonke imindeni yasenyakatho usho uJehova noNebukadinezari inkosi yaseBhabheli inceku yami ngibehlisele phezu kwalelizwe nabakhileyo kuyo naphezu kwazo zonke lezi zizwe nxa zonke ngibaqalekise ngibenze babe yisimangaliso nento encimfelwayo nencithakalo ephakade. Verse 10. Futhi ngiyakususa kubo izwi lokujabula nezwi lokuthokoza izwi lomyeni nezwi lomakoti nomsindo wamatshe okugaya nokukhanya kwesibani. Verse 11. Izwe lonke leli liyakuba incithakalo nesimangaliso nalezi zizwe ziyakuyikhonza inkosi yaseBhabheli iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Verse 12. Kuyakuthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isigcwalisekile ngihambele inkosi yaseBhabheli nesizwe leso usho uJehova ngobubi babo kanye nezwe lamakhaledi ngilenze libe incithakalo ephakade. Verse 13. Ngiyakwehlisela phezu kwalelozo wonke amazwi ami engiwakhulume phezu kwalo konke okulotshwe kule ncwadi uJeremiya akuprofethile ngazo zonke izizwe. Verse 14. Ngoba bayakukhonziswa nabo izizwe eziningi nangamakhosi amakhulu ngiphindise kubo ngezenzo zabo nangemsebenzi yezandla zabo. Verse 15. Ngokuba washo kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kimi wathi, thatha le ndebe yewayini lokufutheka esandleni sami uphuzise kuzo zonke izizwe engikuthuma kuzo. Verse 16. Ziyakuphuza zintengantenge zihlanye ngaphambi kwenkemba engiyakuyithuma phakathi kwazo. Verse 17. Ngase ngiyithatha indebe esandleni sikaJehova ngaziphuzisa zonke izizwe uJehova angithuma kuzo. Verse 18. IJerusalema nemizi yakwaJuda namakhosi alo nezikhulu zalo kuba ngikwenze kube incithakalo nesimangaliso nento encimfelayo nesiqalekiso njenganamuhla. Verse 19. Kanye noFaro inkosi yaseGibhithe neyinceku zakhe nezikhulu zakhe nabantu bakhe bonke. Verse 20. Nayo yonke ingxube vange yabantu, wonke amakhosi aseUzi, nawo wonke amakhosi asezweni lamaFilisti e-Ashikeloni naseGaza naseYikroni nentsali yase-Ashidodi. Verse 21. O-Idomi noMowabi nabantwana bakwa-Amoni. Verse 22. Nawo wonke amakhosi aseTire, nawo wonke amakhosi aseSidoni namakhosi asezicingini ezingaphesheya olwandle. Verse 23. IDedani neThema nebuzi nabo bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo. Verse 24. Nawo onke amakhosi ase-Arabhiya nawo onke amakhosi engxubevange abantu ehlala ehlane. Verse 25. Nawo onke amakhosi aseZimri nawo onke amakhosi ase-Elam nawo onke amakhosi aseMediya. Verse 26. Nawo onke amakhosi asenyakatho akude naseduze ileyo naleyo nayo yonke imibuso yezwe esebusweni bomhlaba nenkosi yaseSheshaki iyakuphuza emva kwabo. Verse 27. Uyakusho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli uthi phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisasukuma ngenxa yenkemba engiyakuyithuma phakathi kwenu. Verse 28. Kuyakuthi lapho bala ukuthatha indebe esandleni sakho kuba bayiphuze usho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sebawothi uthi impela niyakuphuza. Verse 29. Ngokubabheka ngiyaqala ukwenza ukuba emzini obizwe ngegama lami. Nina beniyakuba ngabangenacala na? Aniyukuba ngabangenacala ngokuba ngiyakubiza bonke abakhile emhlabeni beze enkembeni usho uJehova Sebawothi. Verse 30. Manje profeta kubo onke la mazwi uthi kubo uJehova uyakuduma ephezulu aliphumise izwi lakhe esendaweni yakhe engcwele uyakuduma nokuduma phezu kwekhaya lakhe amemeze njengabanyathela iwayini kubo bonke abakhileyo emhlabeni. Verse 31. Umsindo uyakufinyelela emkhawulweni omhlaba ngoba uJehova uyamelana nezizwe uyahlulela inyama yonke kepha ababa uyakubanikela enkembeni usho uJehova. Verse 32. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi bheka okubi kuyakuphuma kwesinye isizwe kuye kwesinye nesivunguvungu siyakuvuswa emkhawulweni yomhlaba. Verse 33. Ngalolo suku ababuyeweyo bakaJehova bayakusukela komunye umkhawulo omhlaba baze bafike komunye abayokukhalela abayokubuthwa abayokumbelwa bayakuba ngumquba ebusweni bomhlaba. Verse 34. Yewulani nabelusi nikhale niwuquzele emlotheni nazikhulu zomhlaba kuba seziphelele izinsuku zenu zokuba nihlatshwe nginihlakaze niwe njengesitsha esihle. Verse 35. Abelusi abayukuba nandawo ukubalekelela kuyo izikhulu zomhlambi zingabi nasiphephelo. Verse 36. Yizwi lokukhala kwabelusi nokuwewula kwezikhulu zomhlambi ngokuba uJehova uyachitha idlelo labo. Verse 37. Nezibaya ezithuleyo ziqediwe ngenxa yokufutha kolaka oluvuthayo lukaJehova. Verse 38. Ushilo umphandu wakhe njengengonyama ngokuba izwe labo seliyincithakalo ngenxa yokufutha kwenkemba ecindezelayo nangenxa yokufutheka kolaka lwalo.